International, that's for show. Representing 254, act like you know. Got your know, fly Chanani, that's the name. Nabuzo, that's teachings of the game. Never lame, speak Kaya, make the world feel on fire. Tender quartet, one love in every hood. It's all hood, my people, it's all good. We can't lose, we've been chosen by the day.
No time we day, as one game, one drop and one yesterday. No people, I know what I want. White Undertaker, always stay a cemetery.
Hey, hey.
I know I can't waste again. It's a leap, I'm back with the cozy curry.
Hey.
Hook of Lana put money in a chain. We erase a bomber, you win a bloody class.
Hey, hey.
Hakuna no mabukopa moja sote watu wote.
Hey, hey. UK double no rock, city to city, state to state, ghetto to ghetto, hood to hood.
Hey, hey. Hakuna no mabukopa moja sote watu wote.
Pamoja moja, uko upendo kila kona. Pamoja moja, ulimwengu mzima. Pamoja moja, upendo kila kona. Hip hop ina take over. UK double long plan, tuna cross border. Kama kama makamusi, tuna kadamiza. Kwenye mic, mashabiki, toma tumbuiza. Na zetu style, techniques of rap. Tachana hip hop, hakuna noma kila kona. Kuna goma we, pamoja moja, tuwakilisha ulimwengu mzima.
Uko kila pahali, upendo kila mahali. Unavunja tamini kwa kila siri. Mahubiri hakuna noma, hakuna siri. Mwangaza tajiri na uone ndani. Nani anapinga na mimi, nani anasema nini? Na abaini kwa ulimi, uko na mimi. Nami na uko, uko moyoni, uko rohoni. Mitaani flacha nani na akoto limongoni.
Hakuna noma, uko pamoja sote watu wote.
UK double no rock, city to city, state to state, ghetto to ghetto, hood to hood.
Hakuna noma, uko pamoja sote watu wote.
Pamoja moja, uko upendo kila kona. Pamoja moja, ulimwengu mzima.
MC recording, the big another route. Cause them things say we now yam the fruits. What's the problem with these other youths? Should I step on them with a Megidian boots?
Hapa ni waze wazima, tunafunza makinda. Yuke double loda, nafanya tusha pinda. Kwenye chati tuko, ziki na fituko. Makamanda mafani, tuafukisa kubani.
Sura mita, kote kuna ra. Upenda vijana, moja tena sana. Utamewa chana, pingana pingana uwe. Kote kuna ra.
We spit the truth, 21 guns salute. Hakuna noma, my people tuko pamoja. One love na umoja, mziki na vioja. Money longa tumechoka kungoja.
Hakuna noma, tuko pamoja sote watu wote.
UK double no rock, city to city, state to state, ghetto to ghetto, hood to hood.
Hakuna noma, tuko pamoja sote watu wote.
Pamoja moja, uko upendo kila kona. Pamoja moja, ulimwengu mzima.
Hakuna noma, tuko pamoja sote watu wote.
UK double no rock, city to city, state to state, ghetto to ghetto, hood to hood.
Hakuna noma, tuko pamoja sote watu wote.
Pamoja moja, uko upendo kila kona. Pamoja moja, ulimwengu mzima.